Omutima gusabika n'okuteeka ku delivery songa budde. Nabali batulina mwesuubi bonna obatabudde. Nze yali hero katufudde zero. We buba buzito situdde kiro. Yo banazagwaki baby. Yegwe yanimba ku lubalaza lw'omukwano natula. Ooh baby naninda kazinjo ya mugwambula kwetuga. Yeah, onfuziza okoze zonda zizondwaziza. Nabikwano jo gikwedira. Cause I'm done and done with your love. Leka ngendi. Yeah, osanga inonya. Tondewa le cantambule ndi osanga inonya oye yantondewa omutima kusabika nokuteeka ku delivery songa budde. Nabali batulina mwesuubi bonna obatabudde. Ekiroto kyange kyali kyakuba nawe kati laba onsuuliridde. Onfudde nga talina budde baby, baby. Yeah. Let it go, let it go. Ekiganye just let it go. Ebitala bimpadi. Ekimala kimala. Leka ngendi. Yeah. Osanga inonya. Oye yantondewa. Leka ntambule ndi. Osanga inonya. Oye yantondewa. Iwe yunanyo kamfube tone. Nomukwano kulubawo nsome. Chemanyi ruli charumu halinonya.